abansiba maguru mundeke nedda tukutwala mundeke abansiba mikono munte namwe nedda tukutwala yaye mbika suka wowe nedda tukutwala yaye mbika suka wowe nedda tukutwala nalosengenda mama nalosengenda era chechinde sokulama mwena mulirizeko malokole chiramu nalose chiro nenalose uvize nane njikaika nalose masibya makulu nomutu atenga bambise natide chiro tu nenzu kukanga na yempulirantia neteka kedala neetunula konda boba enze namazene nesuna kera nabenga mpulira bulungi nalamye mpulira bulungi olo nemanya ntiri mulamu mama nenkuba kapicha kubanna febe tuzika solaba nalose chiroto nenchana yate bano betutera yoddala obutadda nasibwa amagulu n'emikono n'omutwe kane waddamu omuka taina bwe yenyenya nensiri ne bwe muluma agajikuba gatalaba nze kino nkikoze nga kiramo eri abalinzika mwenna timwendi banfudde nate munanzika mumalanga kunyenyanyenyako ekyo kyensaba mumazika gange mumalanga kunyenyanyako newala okuzikibwa nga nkyawulira omalanga kunyenyanyenga munyenyangako omulaba oba mpulira omalanga kunyenyanyenga bulazadde mbe nkugamba omalanga kunyenyanyenga omalekisi mpoza nkugamba baba omalanga kunyenyanyenga ebiddeewo nkugamba omalanga kunyenyanyenga mama wange nkugamba naawe omalanga kunyenyanyenga munyenyanga munyenyanga omalanga Jokunyanya jesibako lwakuwampulira Jokunyanya jesibako nyenyo lwakuwampulira Jabantu abamu betuzika Baba mwakobula Gamba ngo omusota Tieta fira dala Obusago bumukwata omutima natasa Laba yobozi kwa nayenga neche walido chijokira N'obuyimbo obuwerekera Owulira mwebimu ebimu Osigala manje taliyo kantu Naira tebasasira bo Bakuleka ye magombe Mbane bekomera one betolore chidala Enkubo olutandika Beyu nanjine bekama Tewali ajukira Ntinyugunya tumule satoba Kakuzikange yazo musango Masuka neba kusiba Amaguru no mutwe Mumasuka meru Teba gata kembugo Iyo kesi mwazi kwa Mbalikona nenyuela Entaneba yanko koto jolio no fugu tuko tuke Ufuka jiswe ya liatambura Obera buo mutola bakumi kwa najo Aba fumbanga nolia Neba kulia kenyama toliwo Mikwano jobwe mwacha kalanga Nejukumi singa ngatoliwo Mzejaje alimakarika Kachobu gari ufana yetaliwo Uliwe miroza nemo kuliera sumadila Nuliru gendolu wangu Chabola bama wenekera koro Babera banji nebama we mikono noweta Ogenda tolide kukantu Nganyata wana nawe Newaboli nepute mfumbo jireka Nyanya pone mukakasiza dala dala Echo chensa wa mazika gange Umalanga kunye nye Newalo kuziku wanga chaulira Umalanga kunye nye Munye nyanga kumula boba mpulira Umalanga kunye nye Ulaza tembe kugamba Umalanga kunye nye Umole kisimpoza kugamba baba Umalanga kunye nye Baby deo kugamba Umalanga kunye nye Mama wange kugamba nawe Umalanga kunye Mazoku gonda Gane tobo ziri mazoku ola Kayena temwina bidanga Kuma tenyo kuzikewa Mumpanga ya kasera mama
mukakase dala dala banfude nkuba kafane ngantebereza mwembera bwendi be magombe nze yamanyire kidongo eyo wansindi imbirani yebyuma nikoza sabyanyo simani wendi tandika mbera mpya eyamanyire okulya enkoko ku wikendi ngatako okugenda ko mubannange yekindese emmere ku meeza nga naye njala ennyuma ntebereza bwe ndibanga kumwa abali wano teri gwe ndaba yenitunula tunula ntyanga siraba ku bazadde bange kinkabya kindwaza kansunsune ne bakka kinkabya kindwaza kansunsune ne bakka singa mukama awulira yandiyambye nze ne sifa entanetisa ani agira bana tatya ogattako ogubugumu ogubeera mu masuuka amangi envuni ne zikusakata ebyenda ne zikulekawo magumba gokka bikabya bikwasa kansunsune ne bakka bikabya bikwasa kansunsune ne bakka nga n'abakutwala ye magombe ge bajja kulambulako wali osinga okwagala asala magezi kufumbirwa abaana b'ozaala bali eri balwanira bintu n'egyali mikwano gyo tegyangulako obeera bw'omu mwaka ku mwaka magombe kyova olaba nasazeewo obuteenya kansiri ezimbe kasato wali yazintu I'm gonna make it.